jua la waka, ndo nakata. Weja nende nikatafute kidoko. Moyo nataka, tukae hapa. Tushinde pamoja, tupige songo. Ila dhiki ndo bala, shida na zonja. Loza nifanya niwe moto. Hakuna matata, ndo wana shaka. Ujilinde vyema pindi misiko.
I love you.
Nakupenda nielewe.
I need you.
Nitakufa na wewe. Wanasema kitaki papara. Tukipanda vyema tavuna kwa fura. Tushukuru sana japo sibora. Dua na rema zirudi kwa Mola. Na chozi lanitoka nikirudi nyumbani mtupu.
Atena mama
aleo ni kumbata ukinisi ni mume Mungu.
Na tusali sana. Love you.
Nakupenda nielewe.
Need you.
Nitakufa na wewe.
I need you.
Nitakufa na wewe mama.
You are.